nakula soro. Wana nakula soro e. Kula soro e. Yeah. za kifungo. Aye 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 na pua ilo nyoka. Aye 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 ni kijana mtifu. Aye 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 kwa adabu ana shaka. Aye 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 kifua chake na shingo. Aye 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 kimo chake muafaka. Shiba eh,
misani
achama si ame kula ame shiba, misani achama si ame kula ame
shiba, misani achama si ame kula
ame shiba, misani achama peni maji wanawe,
misani achama
sani za kondoa,
misani achama
ame kula ame shiba. Shibae,
mizani ya kubazi wamekula weme shibae.
Aye wamekula weme shibae,
mizani ya kubazi wamekula weme.